Mzigo umesikia ila ukapunguzia, ukawapatia kono umepata, wakanialia pesa ukapupatia, ukawakimbia kaja kuanguka. Watanzania waliniambia etia kuwa we baby usomeki, na wengine pia wakaniambia etia kuwa we kwangu toketi. Mi kwako siondoki, nitakugana kama noti, sisi kistambiliki baby girl. Kweli kuna wanafiki watasema mpaka night, wakati si tuna spend all the night. Moyo wangu kitu fry, hey, sikielewi kwa nani, hey, jampenda mtu fry na yeye ni wewe, hey, hey. Natamai siku fly, hey, takapokuwa mine, hey, mbele wote kina fly vigelegele. Walisema siku fly sina la, walitaka mini die, sante maulana. Visa vingi walitra, tuwachane ila, ukaona wafa. Mini die, sante maulana. Visa vingi walitai.